God what one. Rasta. Oidani. Sure.
I need compound tonight. I need the woman. I need you, baby. Love in the air tonight. Can you feel it? Love in the breeze. If you feel like I do, say it. Good music, nice food like that. Good liquor and you bring that. Tell your mama born you good. Can't stop staring you. I love you better tonight. Give me one night only. Full no chaser now. Kucheza now. Full no chaser now. Kucheza now. Nothing if full no chaser now. Kucheza now. Baby, ne follow chaser now. Kucheza now. Abuela kunungu, nakulete la malula. Pita na chocolate, nakulete la marula. Baby, don't you come home late. Nafya nakuyewa too much. Niwe wanga bread na butter. Chukanda moyo na fanta. Lela tizama oyu odula. Siti za kolewa na junta. Pasane kenda kuchichi. Koma festi tiye kubedi. Ndafya nifuno cheza nawe. Kucheza nawe. Nifuno cheza nawe. Kucheza nawe. Natu nifuno cheza nawe. Kucheza nawe. Bebe nifuno cheza nawe. Kucheza nawe. Nifuno cheza nawe. Kucheza nawe, nifuno cheza nawe. Kucheza nawe, nato nifuno cheza nawe. Kucheza nawe, bebe nifuno cheza nawe. Kucheza nawe.